your trunk.
Kuna binadamu nampenda, ay, jamani ameniweza. Naona analiumbisha dishi la moyo wangu, kiukweli ameniweza. Mpenzi ni nae, na natamba nae, squeeze na uga vizuri, napende sana ninavyonona. Msini shangae, squeeze na la vizuri, na lala nae. Nampenda kuliko kula, nampenda kuliko hela, asa nane nabisha. Na sasa nisha acha usela, mstake nkafie jela, ati nani anabisha.
Nimwache huyu ni nani kasema, ona wengine misina tena. Imempa mwili akili na mtima, ona wengine misina tena.
Zingatia bodi, mcheki sura, jamani anapendeza, tumpe maua yake. Penzi lake nalipia kodi, kugaramia, mwoneni anapendeza, na vimacho yake. Penzi ni nae, na natamba nae, squeeze na uga vizuri, napende sana ninavyo nona. Msini shanga, nampenda kuliko kula, nampenda kuliko hela, asa nane nabisha. Na sasa nisha acha usela, mstake nkafie jela, ati nane nabisha.
Nimwache huyu ni nani kasema, ona wengine misina tena. Nimempa mwili akili na mtima, mana wengine
kwa single na wasabai. Hai, 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 na ubachela nisha uwaga. Bye.